Sinjogera, bampulira obinze, kubanga kyekyantonza, ke mazima amatuufu, nafunyeyo kye mbabula, sabye mube batevu, ebyange byampulampula, biwoomera ayagadde, ekindeese ku mulisansawo, abaami n'abakyala, mwekebere essali oliko gwe, yokookola eppulaani, lwaki weekula ekyo ky'otoli, kwata w'osobodde, naye ebyo byewessaako. Ojagwa mu katebe ng'olumba otya edduuka ly'engoye ensimbi tonnazifuna oba omwavu okulembwa kibeera kyakacwano gwe gy'otojja kuttera ntula oba omala biseera era omanya lwewabuza ogisanga wa mugaga ate k'ogenda ogirumbeyo ekutagula ngango kuba ekufuula namulabe okugijja kwagula ennyama n'egivaamu efuuka mpalana gitulabye n'abagaga embwa yange agyentiza yali kalumba eki kale bingi ab'oluganda ebifaanana ng'ebyo teweesa ku ssali otoli nkubuulira kibeera kya kabisebo ensogola ppali agati njeba ekizimba kasita ofunye kwolabira yebeeba minzaani ebirungi teryata byagala fenna twandibyagadde naye obufunda bw'ensawo kyetuva twerekereza buli lwowaalirira ekiyitirira oyina gwa kupanja abeekasingirira emye okusasula otimala bw'osinga otya eby'omu nnyumba olw'omukazi gw'oyagadde era omanya ekintirira kyoyaba wakupya ndabye bangi nnyo abeekamula kamwegula mu mikwano kiwagira entunda ennyumba n'eŋŋanza nnaloga ate n'asooka okuwasa embaga ng'enjwali mu yassanja alawo ne ndeewuunya nze omuntu bw'olowooza n'ogenda owasize wa munno embaga ey'omuwendo tekulwanga ekyempulira nga nkigayo kamala nzenno bannange nandigambye ng'oyagala okola embaga sooka kuzimba nnyumba kikintu ekisinga obukulu kuba munnange bw'oba n'amagaago omukazi talemerera abakyala beeyuna alina linda ku biina gy'okirabe nga tennabyerabirako nze ddala ebitanyumizibwa sajjala beene yajja n'ayoya nga yagala akola embaga kyokka ng'ensimbi talina ng'era osuzibwa busuzibwa kyava atuuza ku baayita banne opanjulira ekizibu kye era bonna neebassa kimu kyakuwasa mukyala miitingi z'embaga zikoleddwa era okugenda okugibala nga miliyoni yeegala nnya walyoke wabeewo ekiramu wamba ekibbo ne kiyitiŋŋana era ogenda okuvaawo ng'emitwalo ali mu kyendaddu ekijjudde obugule ne mu miitingi ezintirira nazo n'ezivaamu ensimbi baagenda okutunulayo ng'embaga tekyabanja sajjala beene ng'akola mbaga eri yali mawuno ng'atwakoona mubisi eri naaludde ogiraba nange zaala amaziga nali sikimanyanga naye nakikkuta buluno kyennaku eri mu nsi muno sajjala beene bw'amala embaga eby'amasanyu byakomaawo enaku ne mwetimba ne mubugano omutima engeri gye wasize wa munne bagera nawanja omugole nga mutwalaka mukazi go wasasulira naye abeera atyaluggulawo ngate nenyininjo asonze kisebo nga tonaggulawo sente zenjunzikimye emyezi mingi gye nkubanja kakati mbalamukaaga beddu munnaga ogujjudde mbowooza toyina nusu ngezi wasembaga wazirabye ojoganye onkulabye kati nooba yajjajjawo zojja kumala zimpa sajja lyabeena okwata mu nsawo ngalaba muva mu lukumi so nga ataawe zibanjibwa zisukka n'omutwalo gyakwaddayo mu bayina banne gyabanga ennyini njwagaye mumpe ensimbi nazaawo n'asuzaawo omugole yalaba tewaliwa mukuddeko gyakwata olwo omukazi amuleke bwawasiriza yagenda anoonya ensimbi mpoza kuba embwa lumonde mukazi kizibu nnyo musajja munno omusse obanga atereza omugala embwa kale awona atya ebigemo zenange kwolaba sibuganya ne bwe ndibeera nkumanyi musajja wo yasooka n'avuma oli gwe bazigidde omukazi nga n'ababiikira abasembera olwo bamusinga nneema naye byembi we bituukira owajja obubiirwa omugole agenda asigalawo ng'akuuma abaana n'omwami ogenda okutta nga gwe babikidde agenze wanawaka yasanga bbaluwa n'ebbala erinaasabaana mulabe ekiro ekyo bw'atalinyiga okumanya yali musajja naye weebukerenkera nalyo nerimusaka masu munnange siikukise gyeryava liiya akatego lyagera yina watudde nalyo nerinyenya ekikolo n'ebbeere neriteetera omwami n'abanga awunga bwe litunkanga muli nerikyusa olwo nerikumba okulumya bwe lyabba eriisa okutunulayo ng'omwami asaminga nsweera yaluyuzanga azanya wayita mwezi nenyini mukole naye n'abukyusa obuufu ajja ddukire mukyala we bagende basenga omutala naye munnange gyamuggwako omuntu gwe yali azze okukima olwamulengera nawenyuka ne baterera ekikumi ono bw'agenda abuuza ekimuddusa oli bw'otonda nkulumye olwaluma engalo n'amuleka n'akitegeera mutima bw'abuuza ku banne gy'ayitira imbadde wamuoli asobola bwatyo omukazi ng'amubuukako alemerewo omugaga woba ojjuukirira olugero luli olw'embwa lwe nasoose okukuwa ng'eyawasa okuuka omulabe bigambo bya nseeno ale bannanga ab'oluganda embaga siganye ennungi naye weekebere essalyo liko olyoka olowooza amasanyu abaakola miitingi gyembasaba kwe kukozesa ennyo obwongo mwekkaanye ng'essalyawasa mulyoke munoonye omukazi bwe mulaba awasa teyejuna musooke muzimba ennyumba oba omulimu gw'abatalina musooke gireeta ensimbi by'ebintu ebikulu ebyandeese ninza abalireeta obweza enjisunya